bulijjo ebyobufuzi mbyewala mayidde ddala ebbanga babaddereko manya emirembe gyegyayita gyatufuganye wano obungula bakoteba okubaako kyonyeka n'ogenda ojjukira okulesa ababo abadde ewanuka n'owola n'oziba n'amaaso solaba kale emirembe gino egyafunwa twandifudde okugyenyigiramu nga tulonda abafuzi abeesigwa fe bannyinisi abo bannabyabufuzi bulaba mpulidde kamenya nga beesobolola sogwe ne bwotokota tudduke ofiira mu nsi ongammese muleke baana battu kwegaya kalulu ng'olina akafuula effumu lyo ng'ofutiza adibaga eddembero bw'otunda ensi yokulaba tuli mu kulonda weebase lwaki tosaasidde ku baana b'olina n'ogenda owagira omuntu olimenyani ng'ensebuze abagyewerera beewera batemya lwampaka nabo tebatudde nga bafuuza amakubo gyeddiza olulijambusaabalyembaga naye omanyanga ekituli ky'ebisooli kyandika mu mutwe ng'onoonya akatuli w'oyita fa baalegako twalaba owoza kulonda kwantama labayo wesibye ku buntu omutali akalulu k'olina ogatuulire naye ebiriddirira gw'osala anti bannanga ebyange bwe bityo buli olukedde w'ogaya ebyange bw'omanyise b'ekiriba bwako bakese bannange temwebaka muwulirize nnyo fe ng'abalonzi kyandinyumye ennyo bwe tuba n'entegeka ennambike gye twekoledde buli lijoni muli be tulonda olwo ne bannaffe abeesimbyewo buli omu n'aleeta obweyamu bw'anaabiteeka mu nkola ng'atulaga amakubo gatema kiyambe n'abafuze ensagifuge nga teekulidde kuba ne waba wanno osoboyi n'ebbago lyakwasiza abantu basawo soba okitegedde bayomba lwaki n'owaawo esitaani oba oyina enkola erimutereza kababe basente uganda mwesuza omutima gwayo n'emuisitaani oba omanya eddiwa eyo atawanya kwatireko abakuba obululu fetwanira by'omufuzi byateeka okweyama ye nasabusa mu nkola ebyo bye twamusaba ezo manifesito ze baleeta buli omu gyakolanga bwalaba tezitutuuka ku nniya ze mbatangaza ebiruma abantu mubirekayo buli omu n'awakula obwensubi kyempambasaba abasebo tyawo tukyuseemu ne bwaba omuwala ng'ali ku lujja omukone weesalira by'oliwa tebabitwala lwa ssanyu ye ng'okisanzeewa kobe naggako sooka n'obawa omutwalo gwa kusaba abayola ng'oyongera mu kya ssanyu naye ng'obasoosa ebiri ebyasaba nabagambye ekyo ebyange bwebityo buli olukedde bw'ogaya ebyange bw'omanyise b'ekiriba gwako. kwandi jumye nyose ngendoze neberose Webataji sure mupipa Eja kuyamba nyo Nabuli muronzi Andika nyumbra kabenga kwa wakira wanduze Chibata chimutuza kututu Abako bachiba Nebara gabu kuza Babu zabu zabu liomu yandi tuse wakoma Osanga no kutuo nitalo Zine zirengeja Kwate muna mfono Report in a full. I wanna.